Bangzondeli impilo yami, bangzondeli kusasa lami. bantwana babo nama A-list. Uze kukhale bo hey. Hey, uze kukhale bo hey. Ngoba siphethe lo sheleni, vele skipana ningitsheleni. Ngoba ningihlebele eceleni. Ngoba siphethe lo sheleni, vele skipana ningitsheleni. Ngoba ningihlebele eceleni. Baba siza ngoba ningizondela impilo yami. Ingakho bangizonde left and right bantwana baringa ngokawi.
Salami kwaze kwaphlungu ukubona into ningani iphumelela ena ngazi kumele ngithini.